Ushimati shapo wana, mama na eldia. Ushimati shapo wana, mama na eldia. Ushimati shapo wana, mama na eldia. Ushimati shapo wana, mama na. Ushimati shapo wano, mama na eldia. When you farm sabuzenya, mama na. 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 Ushimati shapo wana, mama na eldia. 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 When you farm sabuzenya, mama na eldia. Eldia, 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 eldia. Ushimati shapo wana, mama na when. Ushimati shapo wana, mama na when. When you farm sabuzenya, you farm sabuzenya. When you farm sabuzenya, mama na. Ushimati shapo wana, mama na eldia. When you farm sabuzenya, mama na. Ushimati shapo wana, mama na eldia. When you farm sabuzenya, mama na. When you farm sabuzenya, mama na. Ushimati shapo wana, mama na eldia. When you farm sabuzenya, you farm sabuzenya. When you farm sabuzenya, mama na. Ushimati shapo wana, mama na eldia. Akuzenya mama na wewe, akuzenya mama na wewe. Ushimati shapo wana, mama na eldia. When you farm.